one, I'm on your sense of healing. Yes, yes, so we'll end your time, do nothing at body. So, yeah, you know, when daughter, I'm on your sense of healing. Ay, 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 Utalile, you mean so I am me. Ay, 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 Musule, and this you are me. Ay, 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 Utalile, you mean so I am me. Ay, 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 Utalile.
Kabuhlungu sinodali lwaphela njalo uthando angeke usamtholo njengami ngoba wena winkatasi sihlukene kabuhlungu sinodali lwaphela njalo uthando angeke usamtholo njengami ngoba wena winkatasi yoxoxela nomalume xoxela abazali angeke usamtholo njengami ngoba wena winkatasi.
Ngoba wena winkatasi.